Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Hello, everybody. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And welcome to another episode of Intimate Moments right here on Radio Pulpit. As we are welcoming you, a very beautiful song has welcomed us by Sandy Lekele, saying Holy Spirit right here on Radio Pulpit, channel 882 on your DSTV. You can even stream live to www.radiopulpit.co.za. This is a marriage counseling show where we discuss marriage issues. It's all about marriage. We're not excluding those who are single. We're saying, come, let God prepare you, let God equip you for this marriage institution. We discuss topic for before you get into marriage. We are going to discuss tonight the purpose of marriage. That is one of our topics that we'll be discussing. For you to know, what will you be getting yourself into? Namhlanje ke, I do have our guest. It's not the first time, his family is a regular here. We always have him, but I will introduce him after the song that we'll give to you. Please invite your family, your friends, your colleagues, everyone to come join us here on Intimate Moments. Tell them, hey, go to that group, that WhatsApp group, and just say, tune in to Intimate Moments on Radio Pulpit. Let us quickly go to another song. We are coming back with our guests.
No hassles, no frills. It's just sounds full of life on 657 AM. At Radio Pulpit, we are dedicated to delivering content that inspires and uplifts, guided by faith and truth. Our commitment is to provide quality programming for our community. We are here to serve with content that speaks to the heart, sharing messages of hope and love every day. If you believe we haven't followed the broadcasting code, you can contact the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Visit www.bccsa.co.za or call 011-326-3130 for more information. Thank you for listening to Radio Pulpit, your trusted voice in faith and community. You can now listen to Radio Pulpit from Sylvie to Sandfontein to Sydney. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also, follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, your Christian alternative at your fingertips.
And that was Eternity Gospel Sounds saying, Ezulwini Lakho. Mfundisi, I always say, umchato ukulungiselela izulu.
Okay.
Yeah, marriage prepares you for heaven because kukho izinto like ungena mhlawumbi une anger zakho, short tempered, but God will give you umuntu who'll be able to calm you, to show you, to teach you. This is not how it's done.
Exactly. You know, ndidla ngokuthi umtshato institution uThixo ayenzileyo. Also to shape us.
Yeah.
If umtshato akuguqulanga ukwenze ube ilento uThixo akufuna uba ube yiyo, then awukangeni emtshatweni. Kumele umtshato ube sisikolo.
Yeah.
But unikwa isetifikate usangena. Yeah, because awusoze upasa.
Yes.
So ngcono unikwa isetifikate ngoku ungekangeni.
Oh wow. Siyabulela mfundisi ngokusijoyina namhlanje apha ku Intimate Moments, the marriage counseling show. Siyayazi ke uyi relationship coach umfundisi, akaqaluza apha. Irregular apha mfundisi. Soloko khona siyambiza, asifuna nqabe.
Okay, ndiyabulela sisi Amanda, ndibulisa kubaphulaphuli bonke beRadio Pulpit. Lona ngumfundisi uMakhaba. Suka le Engcobo.
Yeah.
Ungayigqibezeli ke mphulaphuli, Engcobo qha, full stop. Suka Engcobo kodwa ndihlala ePretoria, phethe ibandla le Amazing Grace Worship Center. Marriage counselor, relationship coach, yonke loo nto. Ndibhale incwadi ethi Tips on choosing a life partner.
Yes.
Tips on choosing a life partner. Ikakhulu ijonge kubantu abangekatshati, abase single, abasalungiselela utshata. Noba phofu uziqonda ba hayi awufuni umtshato, fundi incwadi.
Yeah.
Iza kunceda.
Yeah. Akagqibanga umfundisi. Ukwayo ne artist kaloku.
Ndikwayo ne artist. Yo, ndiliwala njani le. Ndikwayo ne artist ya gospel. Ndine albums ngoku ezi-4.
Wow.
Yeah.
Wow. Umculo wakho khona apha mfundisi?
Ukhona umculo wama.
Okay.
Khona umculo wama apha kodwa ukhona entsandu release efuneka ndozisile.
Oh please.
Yeah. Siyafuna ukufuna ndozisile.
Thank you so much ngosijoyina mfundisi namhlanje. Noko sekukudalana siqibelisene.
Yes.
Kodwa ke siyamthemba uThixo, uThixo nguThixo wexesha.
Thembekile.
Bekumele uba ulapha namhlanje.
Na kanjani?
Uyaqonda.
Yes.
All right. So, as ba usazi, we have e-topics esibanazo.
Yeah.
Every week apha ku intimate moments. Sisiqala utya nje umtshato. Siyawuhlalutya. Ayiva.
Siyawuhlalutya. Siwuhlamahlongwane.
Yes, yonke nje into edibene nomtshato mfundisi ngoba siyazi ukuthi into kaThixo licebo likaThixo.
Yeah.
So uyaliwa kakhulu ngumtyholi. So uThixo uveza indlela ngendlela sokuba I protect lento yakhe.
Yes.
So i-topic yethu yanamhlanje sithena ngenjongo yomtshato. Because abanye abantu bangena bengayazi kwa uyazi ubana intoni kanye kanye lento ndizingenisa kuyo intoni kanye kanye lento ndingena kuyo uyayiva lanto. So silapha ke mfundisi ungachaza uthini xa kuthethwa ngenjongo, the purpose of marriage, ungathi yintoni?
Sis Amanda, umtshato yi-purpose kaThixo. Injongo kaThixo.
Yeah.
Iyo lento ndiyayithanda lento ithetha yokuthi uSathane yawulwa. USathane ulwa lento uba injongo kaThixo. Number 1. Afuni kwanto inoThixo phakathi ezawuveza inhliziyo kaThixo. Umtshato uyi-purpose kaThixo because umtshato udemonstrator i-relationship phakathi koThixo nabantu. Okanye phakathi kwesithathu, that's why iBhayibhile ibeka uYesu as umyeni, ibandla as umakoti.
Yeah.
Incwadi yabase Efese chapter 5 verse 25 to 33 ithi madoda thandana abafazi benu njengo Kristu ethanda ibandla lakhe. Fansa no Christ ethanda iba. So it means if usingamadoda afuneka sijonge uba uyamthanda umfazi wakho, jonge uba uYesu ulithanda kangakanani na ibandla. Uyayiqonda? Ininzi ke laa nto, isistandard esiphezulu kakhulu. Isawugqiba ithi bafazi wathobeleni awenu amadoda. Ndithanda ke ngoku zombini ezaa ndawo zithi ninamadoda athandani abenu, not bonke abafazi, abenu. Abafazi. It means uthando lwenu malibe limited apha kwabenu abafazi. Baninzi abafazi kodwa thandana benu. Okwesibini bafazi thobelani awenu. Anithobeli wonke. Thobela wenu ngoba why is it thandani is it thobani? Uthobela uthando.
Yes.
Once uthando indoda yakho luthobela uthando. Mbi umfazi othethando angalithobeli oluthando. Kuthi ukuthi indoda iyamthanda yena uyarejecta. You understand? Uyarejecta kude kuma kubekho into ezihlaya apha endodeni mama uyehla because umfazi unezinto azirejectayo ethandwa. You understand? So uthobela luvumele oluthando othandwa ngalo indoda yakho. You understand? So i-purpose yi-relationship.
Okay.
Ibonisa iveze relationship ka Yesu ethanda ibandla lakhe. Uyayibona? Inendaba ye-companionship, ubudlelwane, that is i-relationship. That's why uba sifuna ukujonga umtshato masujonge phaa kuGenesis, kwincwadi yeGenesis xa uqala umtshato. We understand? UThixo befuna i-relationship because Adam was alone phaya. UThixo wabona ukuthi uAdam uyedwa udinga umncedi onjengaye.
Yeah.
You understand? So it means that's why indoda xa iyodwa shem kukhona izinto ufumane banoko aziyabe kakuhle because indoda iyodwa so uThixo befuna la relationship wamenzela ke ngoku umncedi uAdam watsho waphelela kukhona izinto ndidla ngothi indoda iyakwazi ukuwakha ukuyakha ukuwakha umzi kodwa umfazi uyalakha ikhaya kumahluko between a house and a home ingahle lendlu yakho ebhuti uyakhile kodwa iyamdinga umuntu ozawulenza ibe likhaya ithetha ke ngoku i-warmth that's why umuntu ongumama apha kuye wenziwe even physically wenziwe one warmth la warmth leyana it's not only physically i-atmosphere enomfazi ine warmth phakathi kuba mnanda phekhaya ufumanisa ukuba kune emptiness once angabikho umuntu ongumama khona lento eshotayo xa ingekho umuntu ongumama ekhaya so uThixo i purpose yomtshato leyo also ukuthi ababantu because uThixo nguThixo we generations nguThixo wezizukulwana uyabona njengoba kukho isizukulwana sethu siphila kuso uThixo ufuna kukhona isizukulwana esilandela thina and esisizukulwana esilandela thina kufuneka sikhuliswe it means that's why iBhayibhile ithi kufuneka ababantu bazale abantwana babakhulisele uyabona babakhulisele kwazini uThixo it means babakhulisele kwipurpose kaThixo ngempilo yabo you understand so umtshato enye ipurpose yawo kukuthi kuzalwe abantwana bakhuliswe in this warmly godly home
amen
uyabona
amen
so that babekwazi nabo ba effective kwi-purposes uthi xa wabekele zona in their own generation uyayibona into enjalo so i-reproduction yonke laa nto so i-institution kathixo umtshato that's why xa ungamazi uthixo kunzima emtshatweni kufuneka umazile uthixo if ever ufuna umtshato ube lula ukuhamba
amen
yes
yintoni why kubaluleke kangaka mfundisi ukuba uyazi i-purpose yomtshato before ungene emtshatweni
uyabona ke ingxaki ungene entweni ongayaziyo ingxaki ungene entweni ongayaziyo ikhona into xa sitshatisa phaya sithi ungangeni ngokungaqondi ungangeni without understanding understanda le nto ongena kuyo umtshato u-dangerous xa ungena ungawu-understand ngoba abantu abaninzi bacinga bafana uba ungena emtshatweni ukuzofulfila ii-desires ezi-sexual uyayibona qumba hayi ndiyakholwa ndiyintombi esindisiweyo mandingene mani emtshatweni ndiyafuna ukuba involved kwi-sexual intercourse so mandingene kwi-sexual intercourse through umtshato you'll fail it's not about that umtshato you understand omnye ungena because of peer pressure njalo bangena aba bantu benga understand omnye ungena kuba uyazibona ukuthi financially ubethekile then engoku afumane indoda eza kumenza ukuthi izawuvala le financial hole uyayibona njalo so usungena emtshatweni ungaqondi umtshato is much more deeper and broader than that ezo zinto zi minors ezenzeka so umtshato awungenwa ngokungaqondi otherwise you'll be disappointed you'll be disappointed
and ndiyacinga ubamfundisi ukuba ungena emtshatweni ungayazi injongo ungayenza impazamo yokhetha umuntu engakufanelanga ukuthi uchata naye
kunjalo xa ungayazi purpose ungakhetha anybody uyabona because kaloku wena ukhetho lwakho lungaphandle uyabona you are not ujonga ubuhle ujonga ifika ujonga ukumila kwakhe uyayibona ujonga uba lo bhuti unemali zizinto ezo wena ezokufaka emtshatweni because awu understand i-purpose yomtshato you understand uzawuthini xa imali iphelile
sure
It means uyaphuma because ubungenziwe imali. Uzawuthini xa ifika seyiphelile? Ngoba izawuphela ifika.
Njalo.
Ezikuba kuzalwa abantwana ifika iphele uzawuthini? Uzawuthini xa ibeauty iphelile atshiso ngamanzi atshisayo abe deformed? It means uzawuphuma ngoba kuphele lanto ibikufakile. Uyabona umtshato is much more deeper than that. Ungangeni ungaqondi. Kungcono ungangeni yazi ndidla ngothi kungcono uhlala usingle.
Yeah.
Kuna ungena emtshatweni ukanti uzifake entweni ongayaziyo utshese uphakathi kanti uzifake esihogweni.
Ndiyathanda ndithethayo mfundisi. There's a couple I was interviewing last week ithetha ngento yobana they have been through it all kudala betshatile. Ithetha ngento yobana there was ixesha apho myeni walahlekana nomsebenzi yangumama ophangelayo. Uyabo uthi udathe umama I could have chosen ukuba mandimshiye because I could have seen him as umntu or useless ongayo provider. But wakhetha kube understand umtshato intoni.
Intoni.
Wakhetha uhlala naye.
Wakhetha uhlala.
So nyani we hear his stories ezinjalo sifumana ukuthi kukho abantu also know a couple who got married. Caba wawini lotho wachata now uyaphela imali ye lotho kohlukwana. So eyona nto yabo bebadibanisa beyimali apha bebenga understand ukuthi intoni kanye injongo
yomtshato. Uyayibona ngoba kuyenzeka at the same time kuthi kanti le challenge uyayibona enikuyo yomyeni ophelelwe ngumsebenzi le challenge eningene kuyo yo noba yi challenge enjani uyayibona kanti izowuveza ukubana ningobani. Uyayibona nje njalo ngoba umtshato uThixo uyakwazi uvumela ungene ezindongeni. Uyaqonda kanti ufuna uThixo ubaniza uthi xa nilapha ezindongeni niqhubeke na xa nilapha emlilweni kanti umlilo lona uzowune refiner uzowunenza lo mtshato ube ngcono than before. Uyayibona njalo just imagine ukuthi le ndoda xa seyiphinde yafumana umsebenzi i-value yalonkosikazi yenyukile.
Exactly.
Because ubume nale ndoda ingasebenzi. Exactly. Awuthanga awuprovide ngcono uhambe. We understand? Uhleli nale ndoda iphelelwe ngumsebenzi. Wanalanto ukuthi kuzawugqitha. Xa sekugqithile la ndoda will never forget you. Uyayibona njalo. So ezinye izinto uThixo uyazivumela ezama ukusijonga ukuthi how are we going to respond
kule predicament. Amen. Let us quickly go to a song mfundisi. Ndiyabona ukuthi you have prepared. Ndiyabona namhlanje unazo ne notes. Ingoma from Lungi Ndala esithi hangeke kachap.
You're at 657 AM. Radio carrying 24 hours a day.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You're on 657 AM, radio with the truth in his voice.
This is Intimate Moments right here on Radio Pulpit, 657 AM, channel 882, on your DSTV. We are talking the purpose of marriage. Injongo, yomtshato with Pastor Makaba, our relationship coach, our marriage counselor, our artist, our everything. Mfundisi wami, there's a lot tetwayo ngomtshato. ngiluzane yakhe inglo azene yakhe inglo azene yakhe and yonke into engasuke from the word of God boyazi bana ayiyo
ayiyo
ayiyo zintoni izinto from your perspective mfundisi what are some of the misconceptions people have about umchato
bese sithilo le abantu bangena emtshatweni for sexual fulfillment.
Yes.
Baphoxeke xa sebefikile. Okwesibini abantu bangena emtshatweni ngoba ubhuti uthi abazali badala. Uyabona? Badala abazali bafuna ungcono uthathe umuntu uqeshe umuntu. Ozawunakekela abazali bakho.
Yes.
Ungathatha umntana nomuntu kuba ezonakekela abazali bakho.
Mhm.
Lo sisi akazange utshata nabazali bakho.
Mhm.
Lo muntu uzotshata wena, i helper yakho, ayo helper yabanye abantu.
Mhm.
But baya benefit because of you.
Amen.
Okunye abantu abangena ngako emtshatweni i peer pressure. Especially ladies. In fact, ne guys. Ukuthi ithomi zami zichatile. Ungachatiswa ukuchata kwethomi zakho.
Amen.
Ungachatiswa usujonga impilo yakho from other people. You unique, awufani nabanye abantu. Unguwe. You understand? So awukwazi ukuthi uzawuchata because ithomi zakho zichatile. Ungafumani pressure from enkonzweni. Ku mama basenkonzweni sisi wami kuba bekubona ugifted bakufake epression yoba uchade nobhuti othile nayo gifted ayihambi ngegifts ezigqamileyo le nto kuba ngoku ubhuti uyashumayela wena uyacula kuthiwa ningenza icapro eright nihlanganiswe enkonzweni because of that phaya endlini ungu husband.
Yes.
You are not a preacher.
Yes.
Phaya endlini ungu wife. You are not a singer.
Amen.
Akuculwa endlini.
Amen.
Uyayibona njalo. So ungakulinge uthathe i-advices zabantu abanihlanganisayo ngenxa ye giftings zenu. Uyayibona njalo. So abanye abantu besendichilo abanye bangena nge-financial reasons uzovala esi space. Soba imali ingekho umnotho wehlili lizwe lonke kodwa ngoku umuntu aqonda ba aman lo bhuti mandingene man because unemali ingaphela sesiyithethile
okanye lo sisi because ziyenzeka
mhlambi be vice versa ubhuti aqonda ba hey man ndinqe ukathixo ndibiziwe man ndifuna ushumayela ba ezintenteni man be nosiso nemali so that xa singahambi kakuhle izinto ngapha ungayenzi lonto ube ungayenzi lonto uzawuphoxeka umtshato uzakuphoqa uyaphoqa umtshato xa uwenza ngolo hlobo abanye abantu yo thixo wamandizayithetha ke ngokulento abanye abantu bangena emtshatweni ngenxa ye crush
sure
crush a crush or infatuation it is defined as a deep feeling of love it's just a feeling of love it's temporary uyayibona ifanele idlule uyayibona that's why xa ube ne crush emntwini ufumanisa into yokubana emva kwayo ukuthi benithanda ntoni kanene xa umjongi intoni kanene bendiyithanda kulo bhuti uswane inhloko ibikade inkulu kodwa ingathi inkulu kakhulu ngoku uyayibona njalo intoni bendiyithanda kulo sisi iphelile but uyayazi iqhutywa yintoni iqhutywa yicommunication
okay
during ixesha layo icommunication or WhatsApp uyabona njalo uhi nomnyati hi ibe hi uyayibona njalo ye hi ke xa seyiqhubeka phaya ezincokweni before ulale uziqhuma ngengubo ya WhatsApp i-crush kubambile ihambe iyonifaka emtchatweni it is supposed to be brief iphele senitshatile uphela kwayo senitshatile kukonakele you understand konakele because it was supposed to be brief you must be able ukuba wohlule phakathi kothando olureal ne crush uyabona i crush yenziwa zizinto ezibonakalayo uyayibona njalo njengoba besesichilo uqhuba i polo ntontoni uyayibona njalo ngisithanda ezo zinto uqhuba i latest ntontoni uyabona njalo ndibe ne crush kuye mhle man uyayibona ngoyena sise umhle apha enkonzweni or whatever okanye kwi community hayi ezazinto ezi outside uyayibona njalo ebezingafanelanga baze yi foundation ngoba eza zinto siyazifuna sonke but mazingabi yo foundation yokuchata kwenu so i crush yakwazi ukuphela senichatile xa iphele senichatile kunzima
sure
uyayibona njalo noba ngakhona xa nine xa usene crush kuya una problem xa seyiphelile crush efukhona phecaleni kwakho tomatiko for the rest of my life iyo ingxaki uyayibona njalo so also ezinye izinto ezenza ezirongo abantu abazenzayo ukungena emtshatweni zesendiyithethile i-gift
okay
i-gift attractive but i-gift mayingabi yo foundation noba i-gift enjani noba i-gift yokucula xa uthanda umculo uba attracted easily to a musician a person oculayo kanti phaya akuculwa kumshumayeli njalo 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 kanti kukhona sometimes umuntu ongenzi nix one gift esitheleyo kanti lo muntu ngulo uthixo akubekele yena so you must be careful ukungena ngezizathu ezirongo emtshatweni
So umfundisi wami yintoni i role what role uThixo ayidlalayo in shaping injongo yomtshato
Jonga uThixo why shaper from the onset I role ukuthi
okay
yabona from the scriptures uThixo why beka yonke indaba njengoba besithetha ngo Genesis chapter 1 saphinde sathetha ngo Ephesians chapter 5 you understand indaba ikuthi ngokuthi xa ngaba siqhubeka nomtshato sisoloko simconsulta uThixo are we still on the right track siseku track right now then uThixo will help you xa nimamela and you ni connected kuye through the Holy Spirit you understand ukuba nimve uba uThixo uthini ngalo mtshato wenu you must be able ubana nibe nexesha noThixo emthandazweni uyabona njalo esizi indaba yomtshato izinto nizenza together zonke
yes
you understand sometimes for you to bond nipheke noyithu you understand nipheke noyithu nihambe noyithu just go to the shop noyithu taking i drive no ithu you understand la togetherness iyanibondisa nokuthandaza kunye kuyanibondisa you understand uthandaza kunye nibe nexesha even fasting prayer and fasting nilexesha lokuthandaza niyabonda ngela xesha and then uThixo is able ke ngoku ukumane nibuyisela kwi purpose yakhe ngomtshato ninga divert ngoba kuizi ukudivert kwi purpose ka Thixo ngomtshato wenu uyayibona njalo so kufuneka nimane nimconsulta uthi otherwise yena wagqiba wayibeka yonke i foundation so it's up to you nina abantu bachatile ukubana nimane nisithi are we still on the right track
sure.
You are able ukuyiva ba amandiphumile man from the purpose yalomtshato you understand yeah and mandithethe lento wena sis Amanda indoda njengenhloko ye family mayibe nenhloko enguYesu
amen
uyayibona ngoba indoda i downloader i vision okanye purpose yalomtshato kuYesu
amen
you understand ibe seyidownloadela to the wife the wife will download everything to the children abantwana mabayazi nabo uba apha ekhaya sijonge phaya it means indoda mayize ne vision xa ungena emtshatweni sisi wami hlala phansi nobhuti bhuti ithini ipurpose yalomtshato siyapi kulomtshato ngesikhosa ukuthandana sithi kuhambisana uyabo ngesikhosa sithi niyahambisana yebo into enjalo but the problem yosisi bethu xa isithi ubhuti masihambisane ababuzi basiyapi siyahambisana uyabona siyahamba siyapi uvese akhwele and kukhona item a very ekhaphakileyo kuthiwe masitraye man siyibone bayiza bekapi kutrayiwa ngomzimba kabani kutrayiwa ngeemotions zikabani kutrayiwa ngexesha likabani abanye abantu wena sis Amanda babetheke apha emtrayweni kuthi masiyijonge uba izawusithini uyayibona into enjani kujongwe for 5 years uba izawusithini ayikho ipurpose we understand akukho vision siyahambisana but siyaphi we understand kujonge for 5 years ithi xa iphele 5 years indoda ithi ha ingathi ayizulunga lento yethu masohlukane seyibonile ke ibone uba mayo try akwenye indawo when you have to start afresh lixesha likabani elikuzanywa ngayo we understand abantu abaninzi babhitha today ngoba kudlalwe ngexesha labo athi kodwa udlale ngexesha lami umuntu angadlala ngemali yakho umuntu angadlala ngento umuntu angadlala kodwa eyona yona nto idla ngokhalelwa ngabantu lixesha because ixesha liphinde libuye uyabona into njalo and most of the people ababethekayo kule ndaba yexesha it's ladies uyayibona into njalo and bayavuma ukuthi masiyitraye lixesha likabani sayitraya kude kube nini you understand why xa kutrayiwa kuyatrayiwa is try and error try and error uyayibona into njalo kufana nemoto yasebible school imoto yasedriving school is try and error uyabona kukhona into ezimoshakalayo apha ekutrayweni uyabona kutrayiwa ngawe kutrayiwa nge-emotions zakho uyawuthi ufika emyenini wakho emotionally you are shattered emotionally ubethekile ubruised you understand siyayifuna le ntliziyo oyikhonkqayo oyihlaba ngemela iyafuneka pha kule ndoda yakho uzawuthanda ngantoni phaa xa usofikile that's why uzawuxa ufika phaya ufumanise uba awumthembi kwalo myeni wakho engekenzi nto because emotionally ubruised intliziyo yakho iqhelekile uqhelwe zii-previous relationships zootry and error you understand utraya ngale ntliziyo yakho ayixhele utsotsi asawugqiba asilize phinde kungene omnye lixesha ufumanise ubana I've wasted a good 20 years of my life and mhlawumbi bendiconcentrate ebantwini I didn't even take time to study uyambani mhlawumbi kule njengoba bendimane ndigowa uyabona ixesha elininzi ndiyagowa ndiyafeyila esikolweni ndiyathini ndiyathini kukhona izinto ezimoshakeleyo ebomini bam ndixa ndifika apho bekufuneka ndifike khona ndifike sendibethekile uthini ke ngoku ngomntu oserious okubone ukula relationship yokutraya waqonda uba a ingathi sowuthathile abuye umva we understand awumazi wena aqomba no sisi ngathi seye safe kanti ngoyena yena mntu obeza uhamba nawe indlela effectively you understand abuye umva kanti u try and error u wrong impilo yakho
waste ixesha mfundisi
yes
uqabuka seku late bayey 20 years yonke
iphelile
ngendenzentoni
nge 20 years
mhlawuthi xa besezimzisile kwalomo
ndam
rejecta kuba ndisatrywa ngapha
kuseko ndiyatrywa ngapha makucace bethuna xa siqala makucace siyapi okanye masingahambi masingaqhubeki xa kungacaci uba siyapi
and suko yiko ubuza siyapi
suko yiko ubuza iproblem yethu sifuna uku nansi ndaba uthando luhle kodwa uthando liyanxelisa.
True.
Uthando is like alcohol, liya intoxicate. Uyabona njalo? Once ube intoxicated luthando awusacingi. Uyabona njalo? That's why ithi verse zintombi zase Jerusalem, ayithi madoda ase Jerusalem, zintombi zase Jerusalem, abantu bayitheni zintombi. Icaba intoxication ibaninzi kwelicala. You understand? Ningaluvumeli uthando. Luthando lukhona lona but ningaluvumeli uthando lude luthande because once uthando lwathanda lakunxelisa uzawuyeka ucinga uhambe ngeemotion ngale emotion yothando kanti awusacinga kanti ingqondo lesayinikwa nguThixo ba sicinge kuba ngubani lo ndihamba naye.
Sise kwinjongo yomtshato mfundisi. Sithi xa sidibana nabantu sisuka from different we are different people.
Yes.
Sine purposes is differently.
Mm.
So now senza njani to align as purposes zethu sohlukeneyo for our marriage.
Umuntu nomuntu ndiyathanda le ndlela uyibeka ngayo. Umuntu nomuntu une direction ayakuyo.
Yeah.
Udibana nalo sisi. Enenjongo yempilo yakhe. You understand? Amaxesha amaninzi siyabastopa kweyabinjongo sifune bazoxhasa le yethu. Injongo. Ashiye kusisi engaqhubekeki nenjongo
yakhe.
Kanti uthando olu ithi iBhayibhile ku Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 1 verse 13 aluzifuneli okwa chapter 1:13. I mean chapter 13. Aluzifuneli okwalo. It means umntu wakho makangazifuneli makafune ukukhuphula wena, ukunyusa wena kule purpose yakho. Nawe vice versa. Mayibe into ethi xa ndidibana nawe ufuna uba yintoni? Ufuna ukuthini? Zithini i short term plans zakho, zithini i long term plans zakho, so that ndiyazi ubana how do I fit kule purpose kaThixo ngempilo yakho. Nawe ndikuxelele ezam so that nawe ujonge uba so that ke ngoku uzo xa uhleli phansi ucinga ube ne mechanisms zokuba ndimnceda njani unkosikazi wam because nam ndizokunceda kule nto yokubana ufuna uba yile nto. Noba ndizokunceda in which way. You understand? And also unza kufitha in njani because we must try ukuthi sifithane in kule nantsika kule ewe kubizwe mna ndingumfundisi kodwa umfazi wami ufitha njani kule nto bandingumfundisi. You understand? Undinceda njani kule nto bandingumfundisi yena undimnceda njani kula purpose yakhe noba ndiyam driver. You understand? Ndiyam driver ingena nkosikazi wenze umsebenzi wakho uzawuhlala apha emotweni. Uyabona into enjalo? Noba nkosikazi okay into ethile even financially. Uyayibona into enjalo? Kubekho i-strain esehlayo kubekho i-load eyehlayo apha kulo nkosikazi wakho okanye apha kulo myeni wakho ngokufika kwakho. Ungamthathi umntu also stopper a purpose ngempilo yakho.
Sure.
A purpose is bigger than us.
Amen.
Purpose is bigger than us. So make sure that a purpose is number 1. Akuthatha ka umuntu efika mjonga a purpose uzawufita na kwi purpose. Ingathi akazofita. Xa uthandaza, thandaza in line with i purpose kaThixo ngempilo yakho. Akubhlungu ukufrustratewa kwinto odalelwe ukuba yiyo. Uyabona? Uphele ungayenzi into odalelwe kuba yiyo. Uyi waste yomuntu ophilile emhlabeni. You understand? So women are not just there kuba basizalela abantwana basithini. There is a bigger picture. You understand? Noba mna andina degree andinanto kodwa xa ibefuna ukuba ngudoctor. Kumnandi kum sendi attende I graduation yakhe yoba unkosikazi wami ngudoctor and I contributed noma ndinanto uyaqonda njalo naye akazuba angabi nanhloni zokuthi nanki ya umyeni wami. You understand? Uyayibona njalo andina degree mna kodwa I contributed. You understand? So it means we emtshatweni we have come to serve one another. Umtshato is service. Umtshato is ministry. Inkonzo umtshato. Sizokhonzana. Uyayibona into njalo? Even sexually ekamereni. Uyayibona into njalo? Pha ekamereni sizokhonzana. Awuyi ekamereni ngepersona ufuna izinto zakho. Ufuna uba fulfilled wena. Uye ekamereni to fulfill her. Naye uphaya to fulfill you. You understand? That's why ke ngoku yonke le ndiza uhamba smoothly. Ungangeni ayi umtshato awukho personal, umtshato kuya crosswa so. Ujonge zakhe naye ujonge zakho.
Sure, yabona le nkqubo namhlanje yakha ongekangeni, yakha osengenile.
Yes. Yes, nongekangeni ayiqonda bam. Kufuneka ndimise inqondo.
Yeah.
Uyayibona into enja? Ngoba you have come to serve.
Yes.
A ministry. Uba uyayiqonda indaba yeministry uyibone phaka komfundisi wakho le nto ubana eza uyenza into ayonivele la unibona ezindlini anithi nani athenga igrocery komnye umzi abantu bakhona bangasebenzi ufika ugogo uyedwa phaya akasebenzi athenga igrocery engazufumana nto iministry yinto oyenza ngoba ikwenza uve kamnandi ungazufumana nto ungenza izinto emtshatweni kuba usithi ufuna ufumana into uzawuphoxeka
so mfundisi bayakwazi abantu ababini with different callings or visions baseve umtshato wabo purposefully
bayakwazi bayakwazi as long be understandana as visions.
Okay,
remember uThixo uhlanganisa izinto ezingahlangani kumhlanganisi wezinto ezingahlanganiyo uqomba thina uyazi abantu abaninzi abatshatileyo imitshato successful sasithi sika sibajonga kwa abadibani man.
Okanye kumiswa abantu abathi
kumiswa ubani nobani
dibana phi
man abadibani man abahla even character wise abahlangani usisi undwebile ubhuti umik hayi man kodwa uyayibona into enjalo ufuma sibubhuti uthanda le nto uba lo sisi etshatsharha uyayibona uyamonwabisa uyayibona into enjalo njalo njalo ne-purpose kunjalo uyayibona into enjalo uyakwazi uba ii-purpose zenu akufunekanga akunyanzeka zifane uyayibona into enjalo into enyanzelekileyo into yobana nikomplimentane nincedane apha kwezi zintweni eziyi-purpose kathixo ngempilo yenu because umntu ongahambi kwi-purpose kathixo ngempilo yakhe uba frustrated uba stress awufuni ukuhlala nomntu ofrustrated ufuna ukuhlala nomntu othi xa ingena emnyango esuka kwenza part of the purpose angene sithi hey baby kwathi emsebenzini kwathi excited nawe ummamele uyayibona into njalo because excited lo mntu usuka kule nto ayithandayo uyayibona into njalo xa ungayithandi le nto uyenzayo andifuna usumayela ke sisamani xa ungayithandi le nto uyenzayo it means ayiyo purpose kathixo ngawe
sure
uyayibona into njalo kodwa xa uyenza uyithandi i-purpose kathixo ngempilo yomntu yinto umntu ayenza noba akazufumana nto ayenze for i-fulfillment iyamfulfila le nto uyayibona into njalo uyayibona le nto yokubana ndiyi-marriage counselor xa ndikhawunsilisha abantu ndivuyiswa kukuhlangana kwento ibiqhekeke uyayibona into njalo andivuyiswa yimali abandiphe yona noba abanani because ndizabayeka xa bengenanto ndithi mawuqhekeke hayi i-purpose ithi nanku umtshato uyachitheka you must rescue lo mtshato we understand so he purpose lay so noba zohlukene purposes find a way ukuthi ni supportane kulento ingafani
and buya qaphela mfundisi zohlukene ezinjalo I purpose is but ziyakwazi ukuconnect sihlangane siserve kwalo mtshato kuzophuma I purpose yomtshato
kuzophuma I purpose yomtshato hlanganisa izinto kufana ngathi kupheka ukudla
uyayibona
into
enjalo
different ingredients sizokwenza into A1 uyayibona into njalo umazi ba xa kubhakwa isonka kuthathwa yeast engatyekiyo kuthathwe amanzi adikidiki angaselekiyo kuthathwe iflour engatyekiyo kuthathwe izinto ezingatyi azihlangane izinto zonke kodwa xa zidibene zikhupha isonka esimnandi
sure masibaleke siye engomeni by Incandweni Christ Ambassador saying those who trust
discover an abundance of life 657 AM. Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.